de utaleja je mutyanzi zeno ngwirana negitananze kutabaza njeri nafuka muntu mulamu bana basebe yali omuganzi mu bakazi zona zipuna zigala nakola obwenzi wansi wenjuba naye nga kolere de bule teri kyena jomba kazi temundaba wano kukyayiwe nkumu nali muganzi mu bakazi ngeri nyabamba lya dadi befaabaali abalenzi ab'ennusu nga bojjo tiribize bina tugwamula ekikubuja obwenzi mperekeze ya sitaane yannamadala fena n'omwajja twita fena okugwa eddalu siringa avoola wabula mpabula bawabule gwakola obwenzi nva ku kigambo bakazi okumanya nali kasitoma nga neeyo gyebeere nga bankowoola mu lusoga oyidanga twakuwooda asasula ozira tabu anti ife tukuyide oda asasula oli kasitoma muve ku bwenzi Muve ku bwenzi basebo Muve ku bwenzi Muve ku bwenzi banyabo Muleko bwenzi Muleko bwenzi basebo Mulenzo wenusu walai bali oli erano yadda kuzero bali akawalia yali omulenzo wenusu katino yadda mugeto walai jakabuchaga ho bwenzi kawalia mwana wa nyabo walai yadda kuzero nawo mwana wa nyabo fwa ku kigambo bakazi nawo mwana wa sebo Vao kujigambo bakazi Katina tandika kuvuma Ovalaba migongo mikaru Katina tandika kuvuma Ovalaba kutiribisa bina Bajude kabutongo nanziku Nayenda baba chuse zifiga Kamwe wanoteba nkuba chupa Kubanda baba chuse zifiga Muve kubwenzi Muve kubwenzi basero Muve ku bwenzi Muve ku bwenzi banyabo Muleko bwenzi Muleko bwenzi basebo Uno bubaka bwasule buli asoma nkutabira muganda wango musomi Uno bwenzi bubi era noko bugezako Walai che nkutabire byo kusoma ngo wanika Ha sikyayinza Namanyi gampede Endule pani kungoma sikyayinza Namanyi gampedi Manager isima sichaiza Wanji mwana watata Baganda bange sichaiza Namanyi gampedi Enulepani kubengu metro